batona abajjukira naye mukwano kumi munange onnazo kwagala okw'enjawulo onange wendiisemye tojyoko n'ab'enganda bakukyawa kubange naye wagano kuta bafunye nze n'erinnya bampalya nakawanga kubanga omwana yakula banjeya baswamirira ebintu byenkoledde nnyo ebbanga eggwanvu kindubuda kyenvudde ndeeta muganda wange ono atuzalira omwana okusinga lw'embirekera enkwenge zijje zigumbe wano ebintu bye nakolera emyaka mwekyonfiirawo
lwakyonkanga leka nawe bunkalubirira twakola endagaano ewasenga nompa amaanyi ate kikyogisawulula jjukira nalayira misana nga nensetudde nipozi lulibalumbe nze atadanga kawona emmanja lwaki omwana tukoze ebitajjudde tomanya mukama byategeka n'ekyozaala bitekemu okumikiriza nga wano sala yali wakyenda nazaala omwana kikigwe weraliikirira senesibaddala enywera mpozirulibalumbe tuwongenga n'emisana kiribedda n'okituukiriza
siyinza kuguma munnanga emyaka naawe okiraba gimpalana wange ekyawa mudda n'ogwamu essuubi n'ononooza emikuya gitigomye ate nga mmanyi sikyazadde senga yankulimira peti ebyensi eno n'abasawo ntabadde enfaafa naye nabaana ajemye balya byange yesanyuli n'avaawanga omusika mwami atuguze kimmanja n'ab'enganda z'obalinda lw'olifa ebyobugagga babyezze ndagawo olwo kkiriza nambi yatuzaalira omwana asasulira ebbanja okusinga lw'ono owakula enkwenge zijje zigumbe wano mu bintu bye nakolera emyaka mwami nfiirawo
addawo ntamirwa tontya nzuno ngamba okusinga lw'okukuta lwaki tosooka n'obuuza ndi bwe nfiira wano munna nga basigadde atya kati wuuyo olowooza bya busika olw'otanfudde egamba olina enkwe z'otegeka kakati onsibattuli abalugunvaako nedda ye bwalizaala obuwala ngamba banaakitwala batya n'ensi ensunga sikulimba byeraliikiriza yabaffe emyaka gy'omuwala giri emeka nze nti okumpita muyunja buto bulijjo entalunzirwana luno olw'e bagidaadi ebyenda bintobooterera wandisoose n'ogumaagumako mukwano wandirinzeeko jjukira endagaano ya ssenga bwalijja ndimugamba atya
senga ononooza byakinga nze nnyini musajja ayogera tonkyamula leka kuzanyira mu maali mbalamu nanga obwongo obulowooza era keweesulubabba omuwala oyo nkeera bukezi mufida mukyasaaga abasoma batusalirewo omugabo ogwange nkufune nkwabulire leka nkuteme n'akakulebe weesulubabba oyo omuwala nga wano omuwala wa sempa yajja n'akulimba olubuto n'okkiriza ne bamutunza n'emmotoka omwami tamanyi nti mbifuna babye gwe
ate nga banzibanga nnyo sijjagaana okutuusa lwe wayingirawo kati nsaba tuteeseemu nfuna akawenda omuwala we mmutandikira omanyinza okuva mu buto nga simanyi kwana ab'ensonyi tufaame kugu kati n'olinda n'envaawo ŋŋenda okudda ng'olina kyotereezeza oba nindo n'omugambo enkyanze mpulira nti dde mala okubuuza ku kkojja ne bw'olaba nkulungutana nzira y'ebweru ndese enkoko sizigadde wandisoose n'ogumaagumako mu mukwano wange nzeko
wamaneda
kirendagano ya senga wali joli mugambo tya
zeti manye byange
obo mutwali kubalanze mbenga kwenu ngali na kimbali dede
tonda izotyo
nebora bankulungu tananzira yebweru ngesengo kusizigate
ocha mutigamba
obo mutwali kubalanze mbenga kwenu ngali na kimbali dede
tonda izotyo
nebora bankulungu tananzira yebweru ngesengo kusizigate Nebora bankulungu tananzira yebweru.